Rwanda muri rusya n'abafundi
imeze nk'imyaka
ubu nda ahantu hitwa Bukirwanyi mu karere ka Mubende hamwe mu byaro byaje hajwe n'indwara ya Ebola kandi hano mpagaraye ndi nabantu bamwe bagizweho ikibazo cyane cyane uyu musaza tujye kuvugana ukuntu Ebola yamukosheje kandi uyu munsi akaba Uganda n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi utangaza ko Ebola yarangiye muri Uganda katubaze tugane umusaza witwa nde
nitwa ndekeze Samuel
Niki Samuel wowe tubwire ukuntu cyorezo cha Ebola cyabingiye mu hano mwakimenye mute
nuko abasaba baje kubitubwira hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro ageze mu bende arapfa
mu ivuriro rya Mubende ariko se mwari muzi cyarwaye
ntabwo twatubize mbo hageze aho abakurikiyeho umuzi kuri wanjye wari ufite umugore umugore nawe arapfa yaguye mitiyana mbo hakurikiraho n'ubundi umuzi kuri wanjye uwo mugabo uwo mugore nawe arapfa mbo niho batangiye kuvuga ngo Ebola niyo yabafashe mbo hakurikiraho undi muhungu nawe umuhungu wanjye mukuru nawe arapfa yaguye madutu mbo haza gupfundi muhungu
nawe n'umuhungu wawe
we yaguye Kampala bazana umurambo ubwo yari afite umugore nawe abyara umwana udashyitse bamuhamba ntere hakurikiyeho undi mukazana wanjye nawe yari afite
muri rusange wapfishije abantu bangahe mu muryango wawe
umunani
wapfishije abantu umunani mu muryango wawe
hasigaye mu mwana uyu umwe
bana Ndekezi Samuel nkuko mwumva yapfishije abantu umunani mu muryango we bamwe ari abana be abandi ari abakazana n'abuzukuru ndumva ko ari umwe mu bantu cyangwa ashobora kuba ari umuntu wagizweho ingaruka cyane cyane kuruta abandi n'iki cyorezo cya Ebola none bwana Ndekezi kubona uyu munsi leta ya Uganda n'ikigo gishinzwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko Ebola yashize burundu muri Uganda wabyakiriye gute
nabyakiriye neza ko itakirimo ubona byakiriye neza
hari n'uyu umwe mu barokotse iki cyorezo cya Ebola kirimo gusezererwa uno munsi muri iki gihugu nawe agiye kutubwira ukuntu yakirokotse n'ukuntu byamugendeye yararwaye wowe witwa nde
nitwa Théogène Sezivere
bwana Théogène amakuru yanyu
makuru yacu bizaho turi ni meza ariko mu minsi yashize twari tumeze nabi bitewe n'iriya ndwara buriya iyo ndwara hano nayikuye ubona umukire nakoreraga yarayigwaye ajya gupfa apfuye yashize icyumweru nanjye numve merewe nabi nivuza hano hafi muri mu kirwanyi njye marayo iminsi itatu yashize ndi kumva nanicyo ndi kwiyongeramo ndi kwa muganga ubona bye musabo rero nashobora hamagara imodoka izinshikire mu injyane mu bende mu rwariro rya government baranwara baranjyana bageze baranjye ati indwara urwaye ni Ebola ngo jya mwabari ndagenda jya mwabari baramvuye bama imiti maze kuba imiti rero nahise numva nagiye kumvamo akabaraga buhoro buhoro ubwo namaze ibyumweru bibiri n'iminsi itatu
wamaze ibyumweru bibiri n'iminsi itatu uvurwa
ndi kuvurwa
muri icyo gihe rero wumva gumeze ute mu magara yawe n'ibimenyetso ki wagaragazaga byerekanaga ko warwaye Ebola
najyaga kuri toyi buri umwanya mu nda hakanja mwumva imbaraga nazo ni gutyo
umaze kumenya ko wari urwaye Ebola wigeze wiheba ukumva ko kuko bavuga ko abarwayi ba Ebola benshi bapfa n'iki cyakuje mu bitekerezo
ubwanjye nzi ko ndapfa ariko nagenda mbese bitewe nabona ndi kubona bari gupfa bitewe nayo ndavuga ko ndapfa mbese ni Imana nagize kugira ngo indokore nanjye mbe muzima nk'abandi nakize nari mfite cyo kubaho nzi ko ndapfa guhetera uburyo ndi kumva meze mu mubiri wanjye aho nagiye kubona mbona abaganga baramvuye neza ndaterereye
none kuba waravugwaye Ebola umwe mu barwaye Ebola ukaza ugakira kandi ari benshi ibica wumvise ubaye gute mu buzima bwawe
kandi naravuze ati Imana nibikoze we nashobora kuba wenda njye natekereje ndavuga ati bura yonjyayo imaze kongera kure yo nanga kujyayo ikangera kure inshuro kwa narapfuye aho kubera ko nabyihutiye guhamagara abiyo mu bende yemavu yenda chumba kuba na chana baaye na lachis.
None kubona uno munsi bavuga ko Ebola yanishijwe Burundi takiri mu gihugu ubuva ubyakire gute?
Nabyishimiye cyane kubora ko ntacyo batadukoreye, abantu bose bagwaye Ebola nkatwe baduhaye cyo kujya turakibona, baduha mifariso, baduha bibuni, ibikoresho mbese by'umunzi kubora ko ibyari birimo turukuvayo byose babigize, baduhaye ibintu byo kudufashisha.
Kubera iki babahaye ibikoresho bishasha?
Kubora ko ibyari birimo derimo masize babitwitse kugira ngo tukanye tutangira nibishyashya byandi twari dufite tutangira gutwanuza yangwara. Dusubirana nibishyashya kugira yangwara ishireho tubone ubyo dutangira bundi bushya none ubuzima kwaguga tuvuye mu ntuzo mu bita.
So uri umuntu warokotse Ebola umva ko wacitse urupfu wakiye mu nyanya into kirupfu?
Era niko bimeze.
Hari abandi bagenzi bawuzi barwaye banduye bagapfa?
Bamwe nabo babaye bazima kubera ko buriya abo bapfuye njye nabaga ndi mu bitaro tukaba turi ahantu hamwe, umwe ari ku gitanda nka kiriya nkumva ngabona arapfuye njye ndi kumwirebera gutya mu cyumba kimwe abone baramujyanye yamaze gupfa, rero nkavuga ati nigikurikiyeho.
Ibi ntabwo byaguteye ubwoba bwinshi?
Yane yivuga ko ariko nzi kubona ariko nabonye ndokotse baramvuye mbone ndakize ndavuga ati Imana ishimwe kuba buriya. Njye nawe nzi ko ndabafite n'ubugeni nabonaga abandi bari gupfa.